chino we wanti wa kure bibi nyake
Yeah.